studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim jora to bogi jande ga fandu hala mamadou samase ko jamnyal secrétaire hedibe beta ko leedi malindi totti tedengal takti wala kanaka leedi ben ibrahim bokar keita to nokku 34e bataillon jeune militaire ben sarabe jigirabe goldibe jetti sanne odo iwdo ben jiddo don sanne sud baba mudu bangal la jukngoji seda wodi beddo mali kawte nangondi wadede tan le gouvernement o yalla me jodo haraji na puddita kan cameroun 2021 yagol leedi malindi ben 8e de finale e tawede fuf supporter mb holiti beltanaki sanne golle jagabule be fewde e mortani di ngun sembe kabaruji amen hande kikidi aljumare noga e go oliru janvier 2022 bismillah sakirabe totgol teddengal mbiyan cakiti walla wonande alla yino yafo ibrahim bokar keita kanaki kido leedi mali mbayti makko mbiyan waddama beta aljumare hande to nokku 34e bataillon jeune militaire yeso premier shugal kokala mayga lati dun kedjado horejo transition o rende ballitati mbiyan hertanama iwdo o mamman baba kunta ko hebani kayda fasango marwagal
fu ebe gonno ton gidiraabe makko kanyi rimdaabe makko fa yottio bibbe makko kanko ibrahim boubacar keita wakkande soggel ko kala mayga yotti tonde yehi doniyi sakira makko windi ton do le deuter do be cinnyinta do be gaddi tew makko yeso jamarnde idum wonno le kesu wal drapeau leedi mali ana suddi do hen hewbe jehi daroyi do tew makko to winimo kanko general de brigade amadou sigafuru o hali ton halaji kewdi tiagal ko be tili fufudo ton kereleje de gube jabbi ton yettudemo sanne tiagal mudum be totti tew makko yimbele makko be rende balde tati du bama made leedi meden di fuddan le aljumare noga etti lewru janvier bingel adama ana dari wala fu ko andini hore mudun anda fu nde yata haybo hore mudun tan eden duwo yo ton buramo ga ibrahim boubacar keita
en bien amina rabbi to nokko min gor fuf ko hokki hakle mudu do kanko ibdo o ibrahim boubacar keita nder no mohammed baba kunta na wonno to keddan na ko hebandi do fo sanko usman nyalu wol
thank you demil wa ini ko wawi leediti alla e bawde mudun neddo wa jabbade gurdam mu wala fu ko bawde sana wulude mayde ibrahim boubacar keita jatten ko golli
c'était vraiment
bien mitan gorko tiayido njurmotodo leedi mum jom bernde gollinde leedi mum ka wala ko neddo yidi fu
abato wadde passé comme prévu
il a toujours leedi makko e afrique tan o gollananno neddo jiddo afrique woni dilludo joni ka mede jogi tajjalale wiide hakkilo makko lobbongo holliti suka bobbe ha tobe do mudun le mabbe ana hen colonel asimi goita neddo wa wadde ko himbe jidi wada fu ka hu e tabede ibrahim boubacar keita wadi ko wawi le ngurdam mudun
sagra bar tuto akla mo du kabar men banga bem ambe facebook kondi twitter tama katti dal hakunde mali en kanyen ben sidawo na wondi ben dawrede no lati fuf ka ima daraji na gondi wadede hakunde de do pelle didde den no nyel alalbare sapo general le janvier kanko horojo leedi togo yidi ben ardibe transition nyande mudum jati dun secrétaire général ONU o ben haldi e telephone kun asimi goita do kabar leedi ndi musa mali soko ko ben keda fastango umar wegalo
kanko abdoulaye jople beme ande ko no dirta twitter ko alalbare jabbinonde o wi yide fedde humunire kabaru no lamu hakunde jo hani yarde yeso tiagal muɗum dow yiide e ministre fa yettio fedde union africaine kañe e misahel e ambassadeur leydi ghana kañe ambassadeur leydi nigeria le on ɗo ñalawma fuu kanko laamiɗo laamu hakkundejo o o yewtidi e secrétaire général fedde oni ka wala fuu ko ɓe kaali wattu joni o do huɗo haalaji maɓɓe ɗi jowi antino guitores hollitiɗe faabota leydi mali ndi no jaam e deƴere hani hewtirede le nokku o laamu le sariya do warta laamiɗo laamu hakkundejo mo haaja faaɓere no ɗiɗo golleji gorri yoga e seediɓe du kolliti wiide président leydi togo naati le leydi ndi le cuncunka alalbare sappo e jeenayi lewru janvier ƴaɓɓinon du for yasimɓe wiyama o yiidi e président laamu hakkundejo o ɗum e tawede fo yimɓele woɓɓe wonɓe le wuddu leydi meɗen ndi gaɗi maajere muɗen wakkande arme o yambinta yituma wuuri muɗum le ndeɗo majere ɓe kolliti metti mabɓe jukkoje ko sediyawo wondi e wadde fewde e leydi mali ndi ɓe jooti sanedo golleji ko arme o wondi e gollude
diwoji minisma puɗɗiti mbiyan golle keñen ɗum woni ko hulta min hulti kanko keƴaɗo haala mbiyan minlaɓe onu mbiyan gomɓe leydi men ndi diwoji ɗi mbiyan darnamano tafon do mbiyan yilla laamukoɓe transition ɓe yalla ƴewtade mbiyan no fewiri diwoji mbiyan kabar diwoji leydi mali ndenna ɗum waɗi caggal jukkugoji sidawo do leydi ndi fandeli kabaru di kawtal jogo ballam ben festival vivre ensemble fuddi kenyan to tumbututon sisle hikawuni sun changul hoyre robe li kabaru ben imadara hun changul ben hebutagul jam e dewral do ben ko donta ton li kawtu ko ben ko han wadde li kawtangal woni jimi artiste en ben jande sukabe for ko nande mun en den ko buri chapantato yibbe na donta li men ngo odo festival kala hitande fanda mudun woni hewtagul jam e dewral hakuni tumutun kobe e wi landini bebe kanko mbiyan horejo kawtangal sahala mahiga wonko hani umar wagul ken festango usman nyali buli
tumbutu yongendi do jalleni kewdi joddi ka jalleni di wattu fu basi an wada hakunde majji nenno gal festival illa gal fuddi gal kumini gal daranade yalla himbe ana joddo le jam e dejere seli cubaade hikka wattu golle rewbe koyde mubben yalla jam e dejere ana hebe illa tidallo o fuddi min tagi tagi yide rewbe ana fandi ko gatti koyde mubben fa jam hebe golleji e min kunjeno hore lengo hejo yo wartirde lumo mango ko min gadanno arande sabbi rawani heba ka wadede sabe nyaw covid o ko min gatta kasen do wadde joda halaji do kabaru no jam e dejere hebirte e sakko kul satingol dina fa yottade holitingol toraj ngatteedi fewde e rewbe tiagado no hikka won kabaruji kesi e min konjane hore mo ini nokku sukabe ngarata njewta le wattu festival gal fu sukabe fa hew woni hawrobe en tam be na ngara be anandilla
bangal kawtal kan cameroon 2021 jagabul en mari be ben jabbi yaade 8e final e do ben kaw mabbe fewde al murabitun mortani baddi didi e kowal den no dum fufu tawede supporter en yuroso ngani kanye bankas kay holliti beltanake fe imadara jagabul en be den no be ngadi no dango fewde e jawtagol lom ben sifa atag mabbe o den no kedanna ko kanko kambe mbien kedjabe amen ali haydar adama tugu hebani du fa sang usman yalbuli
les aigles du mal aigle mal be ana bay balon sanne ka wana non fu poti yakawere ko min do merino aiglem be wana dum e kolli himbe ndokata koy mabbe faano himbe jidiri min piratini welay kan sanne sabbi sini andari piratini nangata hakillo sanne e kintinobe kaani kolli tindebe e tinno e ndokunder balon o fiobe hakundere be pie pide lobbe sona dun gubangal ana mo sanne bay balon ka be mbula faano fu le pide de pirate ni anataade watti sebe kebi ballon be jaata law fa pidi do mabbe o birfito wadde nabbe tidallaaji kasen fiobe yaso be woni gasa sanne ton haani ewtede be birfitata ko tiagal walde do e tiagal be yaso tondu be ngatta ko hanti be donki jabbaade pidi be mabbe be woni ko modda
c'est pas un avantage
le kabaruji coronavirus do kenya warde hande arde be cellal malibe holti wiide nyawbe mbien temedro e dido be dikke hen mbien tamtanabe yo temedro chapane dido mbien ibobe yo tato nden no so adadu fawru tan wakat jun o mbien nyawbe be bi unay noga e jeno e temedro tato chapane jo e jeno tamtanabe unay noga e jo e chapane nayo e jogo bom ibobe yo temedro jeddo e nayo
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Le kabaru jamen reso ngadi ben to bankas tur no holtan wiide men jakabule en ben jafo don jokolbe ben gotike djukoji sidaw de do mali denno be majiki kenyana noga janvier le ngalurende majotobe nawturke dun dun ben ndarude lamkobe transisobe fide dabere jupiter passager en ciutabe nyande 10 novembre 2021 do datol rn 15 be holiti dun faba mabbe fewde larbe do kay ton holtama wiide ben kenyen landinama nyaloma ben wutugol sescom kayndi ben jo bangal yambreji 20 janvier landini dun woni fedde anga ben anga ben mayala den fana mudun woni lan ben labinde sescom o golle o ben mo yetti sanne jamarande en tribunal na kabaru dito santudo holta wiide ben kawt ko warata chapane jo yimbele wudi ben ardibe serusiji yottade ardibe pelle dinaji eko enande mud en ben ngadi tutundral hakilaji nyande alal bari sapo jenali janvier wi landinde be fonda mudun wonno fiti dabreji ben yahadde men ti allahji ben cobuji nyamduji di fedde ben haybonde guldeji di juddinama gouverneur region o landini ngal do kawtal sagro tunta kabaru jama hande mi tunta bob sa fu mutal do bebal amet 3w.tourtap80.org maduno don jamu 37 20 do set yowtere meden magasin Sido Tamani
Sido Tamani
dow taguji yimɓe Mali hewɓe hande ana holla wiide yimɓe ɓe fa hande ɓe gonɗina wodugol ñaw coronavirus o so gonga, saabi eɓe calo madu eɓe jeebo jokkude sariyaji dentorɗi e ñaw o. Keɗe e guindo yo ñawɗo cantanaɗo e ñaw o omo hokka en dalili wodugol ñaw o ɗo Mali ɗo sanne.
Dogotoro communicis noddi kam o wi gorko mawɗo guindo, ƴewugol maɗa dogotoro ngol holli ñaw o ana e maɗa, annino gatten min nela mobile dogotoro em fa naɓe hôpital du Mali.
Gollirde sériyaji dentorɗi ɗi yo fa rento reena suudu muɗum fa wasa sulninde takal lemme en mun du. Keɗe dalili guindo kasem,
si o laatinoma kulol mangol e ley galle o, giɗiraɓe am e gollirde am fuu nani kuli du. Hey, yimɓe fuu kuli hono jaabu o laatorto, fay min mi huli saabi no ñaw o mawninirani.
Hono santanaɓe e ñaw coronavirus o ɓe nanguemɓe paaboɗenɓe jogoroɗenɓe needi e teddengal.
Bangal yettore meɗen rewɓe men tuta famde Mali hannde jantu kita toon ɗo mbiyen rewɓe hewɓe ne gandi immade raji ley mbiyen ñamaji ɗi yo hawrutede ko wawa hawrutede fo yalla mbiyen engrais ji ɗi na heɓe ndenno keɓal ɗum ana heɓe e ley golle o e wimaɓe ndenno keɗɗanno keɓa hannde ko yo kiri jom ɓeɗo rewɓe ɓe na cuɓo ley ñamaji ɗi to guita gartunno kulentereji mbawɗi nafude banggal engrais ji e wi mabɓe oɗo golle o bangge goto na moƴƴani awdiji ɗi na laɓɓina dun hawalu. Ndenno e wi mabɓe galleji sere ɗiɗo nokkuji ngallure nde hisanna torraji muɗum, keɗɗanna siri gari Aminata Keita yogaɓe e rewɓe golloɓe ɓe, keɗɗanna koɓe kanni keƴaɗo amen to kita tonno fude Moussa Diakité. Oɗo engrais mo jetton o hede France iwri mo moƴƴani sanne awdiji golleɓe jardinier ɓe ɗum ɓuuri yidde wattu ndungu ɗum omo nawtora ley guese. Min keɓa moƴƴere sanne e ley oɗo golle momin gondi o, saabu keɓal muɗum no nafami ɓeydaɗi nafaka engrais ji iwɗi ɓe ɗiɗo ñamaji ɗi hawol o ɗum no laɓɓinte. Nden ɓuuɗi wuytoto ñawuji ɗiɗi ɗi rafi laaɓal ɗum no timman. Bangal kabaruji goɗɗi to ɓuuram toon rewɓe kafu gaɗi battu ñande alkamsare noga lewru janvier le buguru humanidu hewtagol jaam. Fanda muɗum wonno woytade jukkuoji sidawo dow Mali e tiyalaji cukgu ñamduji gurlude. Hooradio fedde nde wulliti metta makko fewde ɗiɗo tiyalaji e dardi ɗon laamukoɓe fiyande ɗi dabare. Ɓeɗo haruɓe e battu o wulti rewɓe ɓe faaba mabɓe bangge goɗɗo ɗum ɓeɗo rewɓe tottodiri hakkillaji dow landinal 8 mars hikka. To ansongo tonno projet sembingo gol kabaru cellal rewɓe e sukaɓe heccuɓe fuɗɗi ñande alal bare nde ley jañol cellal nokku o, ko ɓuuri capanɗe jo on yimɓe heƴaɓe halnana en gotonaɓe hawri e batu o. Wittiminne feytelaji banggal cellal inniraɓe e sukaɓe heccuɓe itti jawdi oɗo projet timmawo ñande sappo e joylure septembre hitan 2022 woni UNICEF. To yeeso toon guindiraɓe haɓitiɓe yambini keñen nogaliru janvier idi larmi imadaraji haɓitiɓe e kañe gaji gonno ɓernde oɗo yittima wuuri capanɗe jeegom e goho ɓerde fama en ɓe. Fanda muɗum wonno tottude worɓe mabɓe teddengal fa hande banga ɗiɗo immadraji eydi larme sukaɓe atime en e inniraɓe mabɓe tottama ko ɓadi milliardji tati sefa. Keñen ɗum waɗi nogay lewru janvier to kanjo jatta kati ngal ɗo dokkal lamkuɓe transition ɓe ittama ley jawdi fouroba. Ɗum timminta yewtere meɗen rewɓe lollirde toutes les femmes du Mali. O jarama heɗadi yo en ji yontere warore.